Misiwezi kula paka ale yeye. Tena nimlishe kwa kijiko, imbo ni muimbe. Kama kuna joto ni mbebe, ni mbebe. Kisha nibembeleze, nimliwaze. Na kama kuna kosa bebe, anieleze. Nibembeleze, nimliwaze. Kama kuna kosa bebe, anieleze. Napikwa na jua mchana kutafuta pesa aje kula. Usiku tena twagombana hivi kwa nini aninyanyapa yoyo. Baba, baba, mwandika talaka siwezi. Pola tu baba, nibembeleze mapenzi. Sio poa, anavyonifanyia. Ila kinyonge sana ye. Navumilia kama mtoto te, te, te. Mtoto navyotembea, yeah, yeah, yeah. Yeah, te. Hata badilika, yeah, yeah, yeah. Te, te, te. Mimi navumilia, yeah, 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 yeah. Yote yana mwisho wake, yeah, yeah, yeah. Ili ni penzi la kijeshi, kuruta nipige salute kwake. Hata niwe msafi vipi, makosa sikosi. Kila nikipeti peti, sijui labda nina nuks. Yani, mwezangu yeye ataki, nambulia matusi. Yeye na sijali, napanisha molali. Ndo kwanza naleta chipsi na kuku, na yai. Ila sijali, napanisha molali. Ndo kwanza naleta chipsi na kuku, na yai. Ale, chuchu. Nina ela sipati kitu huku nukupatwa kwa penzi butu. Nanikula kofi nilipompa pasa usiku. Unilifutaka kufosi nilichezea tekela huku. Wababu, hey, hey, hey. Wababu, sio poa anavyonifanyia. Ila kinyonge sana ye. Navumilia kama mtoto te, te, te. Mtoto navyotembea, yeah, yeah, yeah. Yeah, te. Hata badilika, yeah, yeah, yeah. Te, te, te. Mimi navumilia, yeah, 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 yeah. Yote yana mwisho wake, yeah, 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 yeah.
Badilika, dada, badilika. Nakusubiri bado, mumeo, mumeo, eh. Anakusubiri bado.
Niombeshe mechi yangu na mpenda dada yako na namsubiri bado. Mwenzie, mwenzie, eh. Mina mpenda bado. Zesti anajua ninavyoumia. Wanajua na vitu vyote nasubilia. Zungu bausa anashuhudia. Nikikaa peke yangu minalialia, yeah.